Exodus 35 verse 1. Mose wabutha yonke inhlangano yabantwana abayisrayeli wathi kuyo, yilamaza wayalilo Jehova kuba niwenze. Verse 2. Izinsuku eziyisithupha kwasalitshenzwa umsebenzi, kepha ngosuku lwesikhombisa kuya kuba kini usuku olungcwele lube yisabatha lokuphumula likaJehova. Bonke abenza umsebenzi ngalo bayakubulawa. Verse 3. Aniyukubasa mlilo ezindlini zenu ngosuku lwesabatha. Verse 4. Mose wakhuluma kuyo yonke inhlangano yabantwana baka-Israyeli wathi, yilento ayale ngayo uJehova ethi. Verse 5. Thabathani phakathi kwenu umnikelo ube ngokaJehova. Bonke abanenhliziyo ethandayo mabawulethe ube umnikelo kaJehova, igolide nesiliva nethusi. Verse 6. Nokuluhlaza nokubende nokubomvu nelinene elicolekileyo noboya bezimbuzi. Verse 7. Nezikhumba ezibomvu zezinqama, nezikhumba zamatahisi, nomuthi womtholo. Verse 8. Namafutha okukhanyisa, namakha amafutha okugcoba nawempepho ethaphukayo. Verse 9. Namatshe amashohamu, namatshe okufakwa abe ngawengubo yamahlombe nawesihlangu sesifuba. Verse 10. Bonke abahlaniphileyo ngenhliziyo mabeze bakwenze konke uJehova kuyalileyo. Verse 11. Itabanakele letende lalo, nesifulelo salo, nezinkibaniso zalo, namapulango alo, nemishayo yalo, nezinsika zalo, nezinyawo zalo. Verse 12. Umphongo nezinti zawo, nesihlalo somusa, nesihenqo seveli. Verse 13. Itafula nezinti zalo, nezitsha zonke zalo, nezinkwa zokubukwa. Verse 14. Nothi lwezibanzi ukukhanyisa, nezitsha zalo, nezibanzi zalo, namafutha okukhanyisa. Verse 15. Ne-altar lempepho nezinti zalo, namafutha okugcoba, nempepho ethabukayo, neveli umnyango wasemnyango wetabanakele. Verse 16. I-altar lomnikelo wokushiswa, nehene lalo lethusi nezinti zalo, nezitsha zonke zalo, nomcengezi, nesinqe sawo. Verse 17. Nezilenge zegceke nezinsika zalo, nezinyawo zazo, neveli esango legceke. Verse 18. Nezikhonkwane zetabanakele, nezikhonkwane zegceke nezintambo zayo. Verse 19. Nezambatho ezifekethisiweyo zokukhonza endaweni engcwele, nezambatho ezingcwele zika-Aaron umpristi, nezambatho zamadodana akhe zokukhonza esikhundleni sobupristi. Verse 20. Yayisisiwa yonke inhlangano yabantwana abayizwayo ebusweni bukaMose. Verse 21. Bafe kwaba yilowo nalowo, wavuswa inhliziyo yakhe, nowaqhutshwa umoya wakhe, baletha umnikelo kaJehova ube ngumsebenzi wetende lokuhlangana, nowenkonzo yonke yalo, nowezambatho ezingcwele. Verse 22. Beza besilisa besifazane bonke abaqhutshwa yizinhliziyo zabo, baletha iziqhobosho namacici nezindandatho namasongo, izinto zonke zegolide bonke ababenokunikela ngomnikelo wegolide kuJehova. Verse 23. Bonke kwakufunyanwa kubo okuluhlaza ububende nokubovu nelinene ecolekileyo noboya bezimbuzi nezikhumba ezibomvu zezinqama nezikhumba zamatahasi bakuletha. Verse 24. Bonke abanikela ngomnikelo wesiliva nowethusi baletha umnikelo kuJehova nabo bonke okwafunyanwa kubo umuthi womtholo umsebenzi wenkonzo bawuletha. Verse 25. Bonke abesifazane abahlaniphileyo ngenhliziyo baphotha ngezandla zabo baletha okuphothiweyo kuluhlaza nobubende nokubovu nelinene ecolekileyo. Verse 26. Bonke abesifazane abavuselwa izinhliziyo zabo ukuhlakanipha baphotha uboya bezimbuzi. Verse 27. Izinduna zaletha amatshe amashuhami namatshe okufaka wengubo yamahlombe nawesihlangu sesifuba. Verse 28. Namakha namafutha okukhanyisa nawokugcoba nawempepho ethaphukayo. Verse 29. Abantwana ba-Israyeli bawuletha umnikelo wesihle kuJehova. Bonke abesilisa abesifazane abanhliziyo yabo ibavusela ukulethela yonke imisebenzi ayale ngawo uJehova kuba yenziwe ngesandla sikaMose. Verse 30. Mose wathi kubantwana bakwa-Israyeli, bhekani uJehova ubize ngegama uBesaleli indodana kaUri kaHure owesizwe sakwaJuda. Verse 31. Umgcwalise ngomoya kaNkulunkulu ngokuhlakanipha nangokuqonda nangokwazi nangamandla emsebenzi yonke. Verse 32. Ukuba aqambe imisebenzi yobungcweti asebenze ngegolide nangesiliva nangethusi. Verse 33. Nangokuqopha amatshe okufakwa nangokuqopha imithi ukuba asebenze yonke imisebenzi yobungcweti. Verse 34. Ubeke enhliziyweni yakhe ukuba afundise yena Oholiyabe indodana ka-Ahishisamaki owesizwe sakaDani. Verse 35. Laba ubagcwalisile ngokuhlakanipha kwenhliziyo ukuba basebenze yonke imisebenzi eyomqophi neyengcweti neyomfekethisi ngoluhlaza nangobubene nangobovu nangelinene ecolekileyo neyomaluki neyabasebenza namuphi umsebenzi nabaqamba imisebenzi yobungcweti.